Yemfita ni gito ya mugenzi wanye maze nyigira mijuri wacu aomvuga nagayinda kabayo nanumubabaro chuti yanye mbira nawe uko witeguye
Yesu
Yesu araje araje araje
Nguriya
atungutse kubicu
Azanye
guhemba no guhana Abatamukoreye abamukoreye neza kabajyana mu ijuru iwabo Chuti yanjye nawe ra mu ijuru utumira umusaraba wawe uzabane nawe aho hantu njyewe nkubwira ni heza cyane aho bacuranga iminsi yose baririmba indirimbo z'urudaca badutegereje dusangire ibyo byiza byose twahishiwe
Yesu
Yesu araje araje araje
Nguriya
atungutse kubicu
Azanye
guhemba no guhana Abatamukoreye abamukoreye neza kabajyana mu ijuru iwabo Chuti yanjye nawe ra mu ijuru utumira umusaraba wawe uzabane nawe imyiteguro ufite neseniye ko nagisigaye ngwimerukize kora neza uzabwa kudapfa muri paradizo tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu
Yesu
Yesu araje araje araje
Nguriya
atungutse kubicu
Azanye
guhemba no guhana Abatamukoreye abamukoreye neza kabajyana mu ijuru iwabo Chuti yanjye nawe ra mu ijuru utumira umusaraba wawe uzabane nawe